yande sappo jeɗɗe mintaji capantati no forra yande joyi mintaji capantati kibaruji e fulfulde studio kalangu kor jamone e modon hande ni sembe kibaruji men kala hala cuɓaki horejo leydi ko wattata no Nigeria ko heddi daade balɗinno e ndar ɗum waɗi ko ANDDH fedde joɗinta no Birnin konni nder région mo tawa ɓe gandino dagal yaade ɓiɓɓe wuuro leydi Niger to gatta koye mumen dow fi sigila cuɓaki Nigeria kien nonni fa hande ndu ley kibaruji en jahanto e nder gudumade région mo Difa nokku to laati himɓe yen heɓa caɗale sanne saabu ɓe golditana e neera ceede Nigeria ko laati ɓe keɓa biyeji kesi burtinaɗi e nda ɗon ndu en nanan ɗumon caɗale ɗe saabu ɗum faddake lumago mabɓe sanne nonni yewtere men pinoy studio kalango hande haaltana haala ɗumen woni caɗale ko woñitagol mbakaji waddi e nder leyɗe G5 Sahel fo e leydi Niger du konda sumana Amadou janganto habaruji ɗi yerdodirno ele koye kibaruji ni ɗo yaade balɗe ɗiɗi heddi e cuɓaki mawki ko watte leydi Nigeria ɗum waddini ko fedde leydi Niger hawjinde fi ko darto yoltugol hakki ɓiɓɓe adamaɓe ko wiyete ANDDH ɓe ton enda Birnin konni ɗum won région mo tawa noni waɗi noddagal yaade ɓiɓɓe wuuroɓe tawaɓe toon saabu Birnin konni kañum e leydi Nigeria herri sanne gallure mum e wiyetede illel nde enda ɗum saabini nannene kayni hooreɓe ndeɗo fedde ɓe mbino han tawi ɓiɓɓe leydi Niger gatta koye mumen e majjum fa ɗum waɗa ɗum timma Sarau Hassan kañum woni goto e ANDDH enda Birnin konni nan ko haalni bandemi Moussa Arzika
matsayina na kare haƙƙin ɗan Adam
to mi darani ɗo hakke ɓiɓɓe Adama himɓe jooɗo heese to neɗɗo fuu wattu hoore muɗum nder fuuɗu fuuɗu politique leydi Nigeria fitina fudu neɗɗo to ɓannu hadde muɗum ko hulete kan woni hakkillo ummiingo waddana himɓe keɓa saɗornan mene sentene no yaade e amen de on gatti ko'e moɗon nder cuɓakiiji gaɗoyteeɗi nder leydi Nigeria ngam meɗen anni no woodi tiiɗa ñiiraaɓe ummotooɓe leydi Niger jaha leydi Nigeria naata nder fii cuɓakiiji ɗin enda ɗum ndu waɗaaki sabu Allah himɓe takkito himɓe Nigeria gaɗa cuɓakiiji muɓɓe ngam cuɓakiiji ndeno gaɗe leydi Niger wala ɓi leydi Nigeria gattanɗo junngo mum nder majjum
tunda suuɓa sugowa sukaba cikel naako harka
nanni en ñaato enɗan Difa ɗo du konna kam wonno gudumari ana mbi en du konna nokkuje kewɗe jaati hono ko herro e leydi Nigeria no gollude e neera neeraji ɗi du konna bonƴitama ele wakkati mo gonɗi o lebbi e lebbi ni himɓen tewta gala no keɓa du konna neeraji kesi ɗi enda ɗum waddini ko fawari joni to enɗan gudumaria ɗum laatake saɗorma sanne région mo Difa noni ko laati luma ko jaati ɗum haaɗi ɗum sanne sanne nanni ko fande Idrissa Malla Aji laati ɗiɗaɓo maire mo gudumaria haalande bandimi Mamadou Mado
Je ne peux pas comprendre.
Dum famtinaki min to am wi'e himbe leydi bawa nawtorade ciede mu e cioda ko kaja. Une dedu hana handen dum fudda. De en dari ni becca nawtorte ka do enden leydi Niger. Der chakantarare amin de enden. Dudal himbe fu andana becca ka enden. Sefa on enden nonnia. Undu buitiri sembe lumaku ko min amin o enden. Gan itte e ko nande titte fu handen ko min amin o enden. Wawa jaudo dum he himbe. Gan gala sefa o enden. Saini nera o. Nera o kandu waylama keso on enda heɓatako ɗundu haɓɓi ko e himɓe sanne sefa ko waddadu weccude ɗum nder mum ni himɓe amin ɓe enda iɓe jambe ngam ɓe kokkitittake hakke maɓɓe fuu ɗundu waddani himɓe saɗornande gonga
vraiment les gens ont eu beaucoup de problèmes
keddoɗen ni fahande to enɗan Difa ɗum wonno funnague leydi Niger nokku to battu mawɗo waɗama gouverneur en laatiɓe du konnan leyɗe kerroyɗe Lac Tchad ɗum du kam wono Niger Nigeria Tchad kañum e Cameroun kawri toggam batte ala waɗa jooɗa kaalen e dow fi jonde jaam e kullantawi ko no watto ene keppitaɗe ko Boko Haram wonno waɗa ɗum waddini ko fawar joni gouverneur mo fawar jondu konnani soɓɓirde leydi Cameroun mbiyeteɗo Miji Yawa Bakari o haali ele hawrinde enda wiide ke nani koɓe kanta ɓe cede fa woɗi bandi min maani Moussa waddini min haala ka
jonka heddakina tan dabareji no pelle murtuɓe gaɗoɗe golleji hirñereji ɗin watta ko durwide e mum kamɓe wurtiɓe nder pelle murtuɓe tuguɓe ɓen no mbawi hoƴƴi rannede teddeji laatiɓe no kewi sanne yaade e caɗale ko feroyɓe nder wuroji mum en gartiti mbawi heɓanede mosola no heddi du fa hande ƴamɗe dow filla tefugol mballa yaade to pelle mballoɓe nder sigilaji kesi cinga di gam wartirde potal jonde jam ko boyata
le relèvement durable
nani fa an tan aga de zone ko jaati nokkuto laati ko na himbe hono dille wambe wambe na fadda le kogol OIM tan en aga de be kinde ke nyala de anda fu e men burto be ngada kulle kulle de kana fe sedda kala dun sabi kenyande enda ni hono habini be naddi mabbe fa wati gaz lacrymogène ka won hono chondi hanindi enda ele bangue wetende faare jondu ko nanin tegezam o du ko le commune oni won ko tawa dun du ko na wadi chadal sanale wurugo dun torri himbe je sanne dun wadi ko faane debbo kagalo mbietedo tambara azara o haldi e faare jom bandimi musa mamman chadal de benji ele bangerde enda
yanzu gatar zoma da suka tare
joni fitina mabbe ummini kenya dun wadi ko watta balde laso ko be goni ibe gada iri hakkilo ummingo amma han irmo kenya okay be gada dum bade wardi minen ko wonno hulkina min non fi mabbe o ewe hana min banyube non amma fi mabbe kan hulkini deni be ummini fitina mabbe be nanta be giata dere ade be paddi lakil mozel on okay na ko fekkori ille kenya nini o wodo fukkori suka pamaro sami no min dottiji jon dubi lasoji tati watta nin kadi me fekkori kim ummata ko ni hana kan woni arande fa minen jara noddoje ami yago e lamugun kambe desibe do der bangere de be dawra dabar yeji lobbi demu ko be gadda bangere de mauna himbe gala amma hande himbe duudi te kazam mauni sanni gondal bebe wallahi noddidi saikirido
takka da wadanga mutane sai wanda ya shirya
nanni faawar jondu ko na hono ko ndartu ilewri janvier war lewru fevrier dubinan en noga e tati o enani hono ko watta sukaabe hember kanyon ko tetina dum du ko na saruska jondu renago sukaabe to enate sa won ko tetini be hew mabbe du ko na fu ngana nana ni juwayna e leydi niger nokku war nokku tokki modiba mun en ko modiba be yebi dum en wobbe mabbe naati biddan bonda ko e nguy kaaje kulle godde hasan waaje kanyon wonno kawjeda sarusi renugol sukaabe famar to enan te sawa nanni ko haalani faande eli amumun bandimi do fi oenda
tindaga wata na holko
ilalew arandeeru warde lewru dida biru joni men kebi sukaabe ko watta hemre e jeeta to wombe der juude amen har ko darta golle hinnere biddam bonda ko kona be kolle wodi ahibe doggo ambe to be jaara janginede to en duudal mabbe fuudu sukaabe wala lewa e tanudun fuudu de men jamibe dume saabi e be doggo e be gi amen rafi nyandun de saaro mabbe jaari be to modibbo saaro be en kokkata fu modibbo on ballago noodi kaabe worbe gombe no gujja men tawibe nokkuje tati der wuro kaso duubi mabbe buray 12 yaade 15 dundu fu yebare saro mabbe no
de makiya ni da Allah bam
nanne fawar joni tan dan du hono le departement mo kanche noni do du kon dan hono wadi chadale sanne sabu kaabe jangobe l'école ngon burto wakati fu no wala no janne wodi do sabi préfet département o wad noddangal yaade e keddi jam ar ko laati filla janne yewdo ngam batti alle be ndara musol ko wawi hebede yaade e sadorma o enda Moussa Dantani préfet kanche nani ko haali to bandimin habu sarki neldimi
ala maji goddo men gi bawdi gaddi sador maji der jangirde departement kanche der sukaabe jangobe enda no wodi wobbe mabbe gombe no gatta bannira e mum jangobe do laabi bondi kanjum saabe men gaddi law gan surude dum men kaldi e ardibe jangirde de enda men jojjini laabi jangirde fu wadda neddo goto kambe garata kawra e ardibe jangirde de enda jangirde fudu no jojjinante biro ko ISN amma meden podda hakki lo mabbe aran fu no hani be anna neddo mo be pay subude tawe du neddo annudo to na wanta himbe no men kada ta be gada durwoji mabbe
baza hana su siko ko wa shego gore ma ba
nanni do galdi nyamedu ko nan kenya wonno ko le no faande commune didabo dum wadi batu gam batte alle e fuddude waddu talki bingu leeda ko ele kulantaje goltirde jamande enda dun du ko nanni wadi ko faande wobbe ka jaati hokkam talki mudum wakkati mudum da jonka semweket no nanon amadou burayma maire mo commune labo do galdi nyamen do fi ono yaari wakkati mo farida burayma landimo
depuis le lancement de cette initiative
il hokkude lawol sigila o enden golle go lewru janvier hitan du ujina did e lasso e tati warde handen ko watta himbe keme jeetatu limta warbe gadani derol dimeki keme nayo mabbe fu kebi derol dimeki mu dewle chapande tati e jeddi gadol derol mudum wadda do enden to ami dereji mayde du ka en chapande tati e nay gonga no wodi sador maji min tawra sador maji didu miden hette fude nomin tokkira min keba mosolo majji de alla jabi du sigil o enna yaadu yeso heboton der makko
a cette initiative de l'état nigérien
nonni en kala hala dewtere wurtewetende adjamak dundu wana kelemeje kanyu e kelte kanyu e karfeje hono ko windirte e ko jangirte on dengal bellare dum dum kamon tamase ko noni no waddini ko dewterne en na heedintinam gam batta le watta kulantaje kelmeje godde de galan en da dum wonno ko fahande ngaddo dewterne biteddo eknan ag attaher o halani bandemen Ali Tajisir Ahmed.
Sur le long terme, il peut être une base.
Yade yesu, idun wawi latade, ko himbe tugo domu golla. Fadun nautore, der fi janginol, himbe der jangirde leydi meden di enda. Dewtere windane de enda ni yewtinaka, teika sanne nufu. Amma ko tawe hemaire, no mase, e tope tifinar, andado no nautore, der jamanuji bitidi. Tifinar du, mo der chukako amimi ekintina. Dewtere de dermu, windamo holude, notu masira, e tokude, tifinar o enda mko watta, o winde, o jango du chaka himbe himbe kade ndoni fa handen no bawi nawtorade mu ga ekkitade feddure golle de ni timminaka gina himbe no bawi waddude ballamu en ga mojjinde mu yaadu yeso hebo.
Il reste beaucoup de travail de fond à faire sur les accents etc.
Para yata men pinna hande de endani en kaltanani hala hono chadale ko honi tagol mbakaji way waddude ko lati banki mawdo mo le duniyaar waddi wiidagol do majjum be kali wiide ke leede gon le G5 Sahel dun latanto dun chadale sanne do ya dubina didi e chapande joy do leede Niger hisam ko to himbe milioji jegon nata talaka kany e perga majjum dun waddi ko fawar jontu ko nani hono biete do Elizara Barouadi lati jo andal sanne non do fi ko dato itagol mbakaji di enda e ko di mbay waddude chadale mudum o yawti Asmane Shina fi on enda.
On a fait tout une
gadi tewtinaki do kote wata no kuje de ni fi on sattini hanu beidol sembe nguleki ko wawi mimi led Niger himbe be satarma mo memata no bura himbe milongiji jiego o na tobe der fi talaka
dum dan no wawi wadude basi harto cellal himbe donna
il y aura un impact
satarma no hebeti do kote wata cellal balli himbe he nyawuji do fi wonki tagol bakaji ko tawra to bole e beidol sembe guleki
de température
noy watto ko dun durwida e fi basi ko wonji tagol bakaji waddata
il y a des recommandations
de la bi jottinaadi der taykaaki kimin gadi gan hunde fu ko wadete no handi andi dume woni sadarma ko wonji tagol bakaji wawta waddi ko handi woni jawdi wodundi watte gollidi ko watta sadarma mun ta torru himbe der jawtinaaki gadaaki min gatti filla halage tati no der mun filla kulle jaman ko wawti waylede e balla kaye handi waddane himbe laddi gan leydi Niger no hokki demal sembi no handi ande balla ka kubeje bawte waylede gam mingi'i chadale e mawol diam waddata denni no handi fonditol wadi ko watta deni to ole mawdi gadi be ballire amma hunno ko haja jawdi dunni sanne
ça demande beaucoup de l'argent
banque l'aide adnaru no wayi waddude balle mum le durwo majunna
la banque mondiale investit
banque mondiale dunia no walla leede den no wodi projeji duddi deni neddo wi golleji di projeji di gonno gada no faaman ko banko on no wonno hokka sembi gam uytira chadale ko wonji tagol bakaje waddata jawdi banka on wattanta leede Niger fetter mu fu wattata kina do fi duru didde e sadarmaaji ko baylul bakaje wawta waddi himbe bawa kawjodi ko e mabbe dum warira e hoyirna
sur l'atténuation.
Yo tarpino nando ni mbeteddo Elizara Barouadi woni inde makko o yawde bandima Asmane Shina do fi ko darto woni tagon bakaji e chadal ko way waddude e der leede meden gonde le Sahel dun fuddu G5 Sahel faadu ko na e leede Niger do mon ko habaruji fulful tili hande seni e len jonkam e leede hewtuna en jango on nan habaruji fulful da ni studio kala ngumi accidan o Hawa Ousmane wadda habaruji dengal haw sankura assalamu alaikum balinta jam wali